pamene ulipo ndifuna kuti ungopemphera mulungu akupase ndithu chisomo chapemphero ulandire chisomo chapemphero kuti pamene wakhala uzingolakalaka zopemphera pamene ukuyenda uzingoganiza zapemphero akuti pamene ukupemphera ndikuti ukhala ndi kuthekera kogonjesa mayesero as mkhristu uli ndi mayesero ochuluka koma ukagonjesa ngati uli mayi wapemphero uli mbambo wapemphero uli nyamata nsikana wapemphero ambuye akupase chisomo chapemphero usiku uno ndipo suchoka chimozimozi chisomo chapemphero chimalo omwe ano mulungu akupasa ukakhala ndi njala yapemphero pomwe uzikakhala uzikangolingalira zopemphera pre chisomo chapemphero pamoyo wako chisomo chapemphero pamoyo wako muzina la Yesu Kristo muzina la Yesu Kristo mulungu akupase chisomo chapemphero monga mmene Elijah amapempherera akuti Elijah akamapemphera zinthu zimachitika akuti Elijah anayankhula akuti mvula isagwe kwa zaka 7 ndipo mvula sinagwe chifukwa chani Elijah anali munthu wapemphero zomwe ayankhula zimachitika nawenso ukakhala munthu wapemphero uzilengeza zinthu zizichitika ukangozuka uzingoyankhula kuti ine lero ndidya chifukwa chani pemphero lako lizitumiza angelo na kubwezera chakudya pamene pali vuto uzingoyankhula zili bwino ndipo angelo azikubwezera chimene wayankhula haleluya pemphera chisomo chapemphero moyo wako chisomo chapemphero moyo wako muzina la Yesu Kristo suchoka malo ano chimozimozi timagonjesa mayesero ndi pemphero pemphero sitimapemphera kuti tilandire china chake kwa mulungu chokhayi ambiri mwa ife timapemphera ngati tikufuna china chake kwa mulungu ngati tikufuna kudya kwa mulungu ngati tikufuna business ngati tikufuna ntchito ndi pamene timapemphera koma ambuye akutiphunzitsa akuti tiyenera kupemphera kuti tipewe tchimo tiyenera kupemphera kuti tikagonjese mayesero akamabwera pamwe wathu haleluya sitimangopemphera kuti ifeyo tikalandire kwa mulungu koma kuti pemphelonso lili ndi ntchito yake lili ndi kufunikira kwake ukapemphera kuti iweyo ukapewe mayesero kapena ukagonjese mayesero akamabwera pamene uli ndi ambuye yesu mumtima mwako mayesero ndi pamene amabweranso ochuluka ambuye yesu amaziwa kuti kumene akupitako kuli mayesero ochuluka koma nawonso amaziwa kuti pemphero ndilomwe lingatani lingagonjese nafenso poti tili ndi ambuye yesu tiziwe kuti kumene tikupitako tikayesedwa poti tili ndi ambuye yesu pomwe tikayendepo tikayesedwa koma kuti pemphero likupangisa kuti ukagonjese mayesero ndikufuna kuti ukapemphere kuti ambuye ndipaseni mzimu wapemphero ambuye ndipaseni kuthekera kuti ndikhale munthu wapemphero ndikhale munthu opemphera tiyeni tikazindikire kuti tiyena kuyankhula pamene tiyena kuyankhula pena tizingokhala chete ndipaseni mtima osigwira ndisayankhule monjeza ndiyankhule pofunika kuyankhula pemphera akupasa ambuye yesu akukwanisira ambuye yesu si pena paliponse poyankhulayi akuti usawononge banja lako ndi pakamwa usawononge banja lako ndi lilime Mateyo chapter 26 verse ya 15 Mateyo chapter 26 verse ya 15 akuti Yudasi anthu amene amafuna ambuye yesu anakumana naye ndipo iyeyo anafunsafunso akuti kodi mundipasa chani ine kuti ndapereka ambuye yesu ndamva kuti mufuna ambuye yesu mufuna mwagwire ambuye yesu ineyo ndakonzeka ndikupasana ambuye yesu komano funso nali kodi mundipasa chani ndikapereka ambuye yesu kwa inu anthu aja sana ayankhenso yayi anangogwiragwira matupa mwawo nayamba kuwerenga masiliva akuti anakwana ngati 30 nampasa Yudasi akuti Yudasi pompo anayamba kuganiza zoti apeze njira yowaperekera ambuye yesu atalandira 30 pieces of silver naweso satana ama kufusa siku ndi siku iweo wala ndirambu Yesu iweo potu lindincha la kunyumba ufuna ndalama potu lindincha la kunyumba ufuna nchito potu lindincha la kunyumba ufuna nditu za chuma akuti satana ama bwera akuti ndama umafuna sicha ndirinazo business umafuna icha ndirinayo ndikupasa koma poka poka ndikufuna moyo wako I need your soul undipase zimwa Mungu ali mkati mwako ambiri maife timapeleka ndithu mzimu wa Mungu chifukwa cha nchito timalolera ndithu kugona ndi abwana cholinga atipase nchito timalolera ndithu kugona ndi aphunzisi sikulu cholinga atikosese maeso timalolera ndithu kupeza ndithu chibwezi cholinga ifeyo chizikhandi ndrama yopitira kusalumi akuti kumeneko zikungofanana ndi Yudasi amene anapeleka mbwe Yesu chifukwa cha 30 pieces of silver. Na weso ukuapeleka mbu Yesu. Ukupeleka moyo wako chifukwa chokonda ndalama. Upeleka mbu Yesu chifukwa chokonda zinthu za paziko la pasi. Ambiri timaona ngati kuti ndi Yudasi yekha amene anapeleka mbu Yesu. Na weso umapeleka mbu Yesu siku ndi siku pamene umakana kuchita mawu. Umagulisa mbu Yesu mumtima mwako pamene ukukana kuchita mawu. Pamene ukulolera kuchita mosempana ndi mawu. Ndiye kuti naweso ukuwagulisa mbwe Yesu. Monga mmene Yudasi msiku wa lero apeleka mbwe Yesu, naweso wapeleka nao mbwe Yesu chifukwa cha chimo lako. Wapeleka nao mbwe Yesu chifukwa cha machitidwe yako okonda zapaziko. Kulolera ndithu, kuiwala ndithu chiKristu chako, chifukwa chofuna nchito. Kuiwala chiKristu chako, chifukwa chofuna ndalama. Naweso wapeleka mbwe Yesu. Ndintawi yoti naweso ukapemphere kuti ambuye mundi kukile. Ndivele ni chisoni na neso ndakupeka nao. Ineso ndakukulisani.